Hayi. Sono engaba. Aya uthi sizwe stalion sekonakala. Sengenila manje endlini mfo amkhula into eza kwenziwa sebebhedini. Usegakabe uvuseke ke manje angeke sisabuyele mu. Akhaleke konakele.
Hayi. Incarnation manje ngeke ngibingelela senzo ngithola ngaphakathi nginqinqa indoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi zo save hip hop isave njani nayo ifele inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo usunwe inkaba usadodoza ngikhula insizwa aboshiwe kuleli zinja sisakhonkothi nina nijwayele ipiano la ku hip hop asigokothi wozenkama ufuna ibeef yofika itafula lidekiwe uhlale wazi mangiyahlula ophuma ingozi sikuqemile uthi sibonela Petty game usudakile family tree hlahla sensangu yina ngathi usubhemile okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuya speeda usesemncane mufasa kima uhlukile noSimba akhale makhala la kima ke cause ukuthinta kule industry sengifamous nguNkulunkulu nangidumisa uxolo mano baba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguThazane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafans abenomqondo wamathekena malo sikhathi skinny jean komrapper sekunokuvela ipen I'm Zulu man with the power ngisakhuluma ngonasty c iflog imi total omrapper kukhuphuka iBP akekho ngangithinta ngangitsheli ngostoki T iMercedes isentanyeni kodwa amagaraja MT hip hop iphethwe inkabuso matekisi thini clock ngijuthwa iFacebook inotweet but ngidumile koTikTok ngikhuluma kakhulu ngathi nokugqoka igin top ukhona obhadalela ukushawa nikhala kamnani njengoslip talk ubani ustoki T uye wenzani savuka seza umkhonto kimi usesandleni isidudla ngishiya siphethe inceba ngidla amabhasi ngidlela umoni ngulubi nginonela isidudla sinokufana nebhola within mind ukukukhahlela kunzima ukufica inkaba fana sekuya kupukela sikhipha amahiti everyday anofika sonicobelele mayisizwa amacomment angabe nje niyaconcentrate ngoba igame ibuzwa kimi ngathi hip hop ngiyicommentate nithuzula kasarephi ye kanti nikhuluma amanga ngaqala ukurapha nibancane nanisathi inyami nami indlala ibangulaka kanti ulaka libanga indlasi nemali eningi siyedubai 3.7 ukubona intaba khuluma lezi ndaba ngoba keke ngumsabaya ngibuza ukukhona okugolozayo noma nje wongigolombayo ngeke nibhekane nami nonke nsingane ekhasayo bathi flying bona impiko ngathi nibaningi niphaphaya phendula irap rank ukhona ofuna ukuthini qasho uCasper noQuest ntambama ngifuna i-checking usomateke sonemali vele nginemali eningi I'm ambitious and hungry ngilamba ngidla ama-artist yanzima le ndaba inkabi ibula lamajaha akekho ngangithinta ngeke umthinte umuntu umsapha wakhala umadala wathi la kushuna kudlalwa ulambile ufuna i-beef enkaba sinayo i-deal endlala ushunwe inkaba uncengi nginiqonda nqowa nginincengi mani ngazwanga ukuthi ngithini nosondela nje nginhlebe luka istonement alingqeke indaba yosikhuskhula ngingene 100k iperformance ngangitsheni ngo 25k pop will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuya trend ngathi icala la kasenzo RIP king pro Rick Macado angidlali when is cash time ngakubheka utholi KO mina nginkalakatha ushunwe inkabi ncakancaka basukela ingadla ngadla isikhondla khondla inyakanyaka when I KO we khala khala ngacela ifeat wangishayashaya ngagcina ukuthatha ingane esikole wawudume ngekara kara when I stoke it la nasike overseas la lesilungu sakhe singaphele ungasidalela isiphitipit omunye ngamcela ifeat wathi ngiyabanda ngidikindiki bheka manje ubanda mpo wagcina ihit ngetsikitsiki bafana ngigcwele ukuphapha ozongiphendula ngiphonsa impama ningangitsheni ngesiphukuphuku not anginaso isikhathi sohlanya akaphilile loyo ekhanda angasukela inkosi yohlanga ufuna ibeef ukunika inkomo engakadliwa ngathe yentombi yomhlanga manje ngisese underground inkabisa kodwa amadlozi kuzomrepha amagoldika ngisengabagubhela umgodi AKA no KO ngagcina nithi ngani Jozi ngidijima ngoba sinibone kwaphela i-comrade marathon hip hop ikuthi ukufa mangisekhona ikuthi ukuphupha umrepha ngibadlalisa phansi sweet dream bakuthi ukuvuka ngi-underground ngikuthi ukubuya i-flow imanzi bakuthi ukufuta ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena ku-new school wena
uvalelani manje Stallion hayi ngiyekele ngikhulume yi
Hey now Stallion uyahlupa man. Hey. Angilwi nensizwa. Ngizwe nje kuthiwa ihip hop ifile obekuthiwa ngezwe no Casper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekhuluma. Ngase ngithi cha nama ke ngirephe. Ngiyabe ukurepha nje bu. Casper uthe ihip hop ihip hop. Abafowethu stoke team yabahlonipha uCasper ngamhlonipha bonke nje abafowethu ngiyabahlonipha ayikho into embi abafowethu ngiyabahlonipha ngomsebenza sewenzile kodwa mangithi siyakhala siyakhala khale hayi siyabonga kakhulu iyezingoma maduze Big Zulu featuring Nasty C no Pato Ranking. Yes, maduze maduze ziyakhala sekonakele swele. Shonwe ngahambi.